Manu Chungulo, ni mochoyo, brother basi. Kutuza, baby.
Umekonda na bado unakaza, unaringa na bado unaladha, umechapa na bado umebonda, na bado unacheka na hata unaaga. Chafua meza na vianga, chambua askue kalewa, naene atakaye kilema, chapa adi alie akiema. Na luku mi upiga luku, na dudu mi wapa dudu, toto kana lilia mjulus, di king ping siwezi lahisha.
Oh niso, oh walenze makondiko, oh wanziko, oh ako cake na maombido, oh ombido, oh cake na maombido, oh ombido, oh
cake na yeah. Ni mrasta na mtaka, ukinitoka ntakufuata na tracker. Alejandro, mad meat tractor, bulldozer, wapaka, halal. Niliona Mia Khalifa ndani ya church, alikuwa amevaa blazer ya patch, tabia ya dem ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki, ukichagua kiki kuwa mpiki, nikilikita kwa iki, takumwagia kutu ya wiki.
Oniso, walenze makondiko, wanziko, ako cake na maombido, ombido, cake na maombido, ombido, cake na maombido.
Wangida, babangida, zangida, wakandiga, mamangina, ae moratina, naitina, karatina, The fact, says call back now na ni divert. The fact, chat iki last kesho tani call fast. The fact, faxe wo sema fax. The fact, wuna jua Clark Kent, mina jua clacks. The fact, mina jua taxin, wuna jua tax. The fact, wuna kula nyash, mina kula nyap.
Oniso, walenze makondiko, wanziko, ako cake na maombido, ombido, cake na maombido, ombido, cake na maombido.
Thank you.